Hello baba, so kunisikiliza tu inabidi unielewe baba. Inawezekana kawa ngumu labda nimechelewa au nimewahi kukwambia ngesubiria baada miaka saba. Yalopita kama ice kwenye vein, hivyo kiangangania ndo anageuka kuwa pain. Kushoto kulia complain, so pray on your lane. I can water the flower even though rain is lane. Shida so kudondoka, shida nkushindwa kusimama. Sometime kuna kukwama ila macho natazama. Popote ilipo family uhakika na usalama. Bora walinyama, sometime walimwengu wanyama. Tamisko mkamilifu, siwezi kubisha, ila heli kuchelewa kuliko kutofika kabisa. Kabisa nkwa kudra tu za Mwenyezi ndo hapa zimetufikisha. Mwanangu kuna mambo mengi kwenye kuyatafuta maisha. Najivunia kuwa mzazi na I'm real proud of you. Kwa notokea ukitabasamu ndo hapo nasikia na fuu. Nachokwambia ni true kwenye kutafuta suluhu. Vikwazo vikosi ila we mshtakia aliye juu. I hope you understand na pambana uje utavokuja kuwa. Life is about connection damu yangu, so take it easy. Take care marafiki utawachagua, sijo kakudamage. I believe you understand what it is. Chelewa zaidi utavozidi kukua, ila tambua ya kuwa mjua njia haulizi. Success ipo inside ya kuamua, kwa hiyo ukiamua kwa mua kuna kuweka pingamizi.
Hello my young love, hello my young love, I'm so proud of you, I'm so proud of you, I'm proud of you. Hello my young love, hello my young love, I'm so proud of you, I'm so proud of you, I'm proud of you.
Your last mistake is your best teacher. Sawa tankiwa sipo wendo teni wakilisha. So far usisahau kujivunia kwa mafika. Shukuru Mungu unachopata, jitahidi kuridhika. Stay true to yourself, nidhamu itakufikisha. Tambua ni utali malizaje kabla kulianzisha. So kwamba ukisoma boarding school alanti life umepase. Kuna kutafuta fedha mwanangu, vyote ni makaratasi. Hii haifundishwi klasi, kozi zaidi ya sayansi. Tumia vizuri muda na uheshimu zaidi ya taalmasi. You're born a champion to be somebody later. I hope you understand na pambana uje utavokuja kuwa. Life is about connection damu yangu, so take it easy. Take care marafiki utawachagua, sijo kakudamage. I believe you understand what it is. Chelewa zaidi utavozidi kukua, ila tambua ya kuwa mjua njia haulizi. Success ipo inside ya kuamua, kwa hiyo ukiamua kwa mua kuna kuweka pingamizi.
Hello my young love, hello my young love, I'm so proud of you, I'm so proud of you, I'm proud of you. Hello my young love, hello my young love, I'm so proud of you, I'm so proud of you, I'm proud of you.